mayanyambye amaziga ginakaba obulumizi bwenafuna na wano sakisuubira tirulibwa olwo nentuka abadde Yesu wange ono oluyimba kandumuwe amazima nkizudde munnange Mukama teyeerabira bamunonya bamulaba aberese ebirala ne bamulinda amazima teyeerabira nali mmanyi nze yansuula munnange Mukama teyeerabira aba abaguma ne bamunonya bamulaba aberese ebirala ne bamulinda mazima teyeerabira nali mmanyi nze yansuula nze Mukama nina oluyimba oluyimba olukuwana munnange luno teruwana bakyala luwana gwe eyantonda nze okuva mu buto bwange ye gwe yambeereddewo Mukama okusoma okwo kwalema endwadde nazo ne siyumba sakisuubira nti ndituuka wano nga ndi mulamu Mukama be nali mpita bange befuula nabo ne banwanyisa Katonda bw'atakuuma abakuuma bakuumira bwereere maama wange nga yalwana yafuba mbeera omulamu yatuuka nakoowa n'agamba Mukama gwe wamumpa endwadde waziwangula Mukama munnange nina oluyimba kino nze kye nzudde munnange Mukama teyeerabira aba abaguma ne bamunonya bamulaba aberese ebirala ne bamulinda amazima teyeerabira nali mmanyi nze yansuula Mukama teyeerabira aba abaguma ne bamunonya bamulaba aberese ebirala ne bamulinda amazima teyeerabira nali mmanyi nze yansuula zesirina na chemanja nebye nina kwe wabipa emikwando jimpade wa manyiko Mukama eyali omunaku wabwe ntuse ne jesitukanga kati guma munnange Mukama ali nawe musabe Yesu wali akuwulira subirigenze musabe Mukama munnange Yesu teyeerabira kizule munnange munnange Mukama teyeerabira aba abaguma ne bamunonya bamulaba aberese ebirala ne bamulinda amazima teyeerabira nali mmanyi nze yansuula munnange Mukama teyeerabira aba abaguma ne bamunonya bamulaba aberese ebirala ne bamulinda amazima teyeerabira nali mmanyi nze yansuula